RDC. That is a big allegation. Because we don't want people to destroy other people's work and means. Bamboire RDC, Shuru Kumujam, or Yasavi Mituari.
I think you could walk what is your
Echukuma kwa techiro, echukuja chikola kupsoa chikola kona na wakuru wa security. Na yari na nabuti wasanyi kola chiro. Oni, wasanyi kola chiro, they should scale up down their work. Na futuja kubienda kutalika kulekira ukola chikolele waka. Ba maruwa lirochavo, then it is an allegation, it's calling allegation.